uzilungiselele mna ndihamba ubusuku bonke ndizenzanga ndiphanda ngeyano sandizibhekanga ndithi hamba luluma wivukuzele vele vele wena uzilungiselele wena ndihamba ubusuku bonke ndizenzanga ndiphanda ngeyano sandizibhekanga. What you can go me? What did Esponello? What to Bolayela? Suku Hamanjena, Suku Nyamalala tu. Diazo Yasebenza, Divan Yamemeza, Yagandic.